Sinantolantan bunagun kan farafina ɲɔgɔn kunbɛba min tɔgɔ championnat d'afrique de nation shan ko don o ta ko segina tirage sɔrɔ kɛra kunu araba janvier kalo tile 15 san 2025 in na kenya jamana kan a donna jamana minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kulu kelen na nanko gurupu gurupu naani don gurupu a kɔnɔna na kenya jatigi kelen bɛ yen ka fara maroc kan angola rd congo ani zambi gurupu b kɔnɔna na tanzani jatigi wɛrɛ ka fara madagaskar kan mauritani burkina faso ani république centrafricaine gurupu c kɔnɔna na uganda jatigi sabanan niger guine ani jamana fila minnu ma dɔn fɔlɔ gurupu d kɔnɔna na senegali jɔnjɔn tɛmɛnen b'ale bolo kongo sudan ani nigeria shan ɲɔgɔnda tun ka kan ka daminɛ fevriye kalo nata tile fɔlɔ ka kuncɛya tile 28 san 2025 na jamana sabala ɲɔgɔn fɛ n'o ye kenya uganda ani tanzani a bɔra dɔgɔkɔrɔ kafu farafinɛgun senatolanta ɲamayaso fɛ ka bila utikalo nata la nka kafu ma pereperelatigɛ di k'a fɔ a be daminɛ utikalo don min na ka taa kuncɛ a don min na shan nata jatigi saba kenya uganda ani tanzani u ma labɛn fɔlɔ senatolanta tɛrɛn kunda ani dunajigiso kunda shan hakilinajigina farafinɛ senatolanta ɲɔgɔndan don min bɛ sodenw kofɔ minnu bɛ ntolan tan farafina championnat kɔnɔna na mali delila ka finali tan siɲɛ fila nka a ma jɔnjɔn sɔrɔ eliminatɔriw laban minnu kuncɛra desanburukalo tɛmɛnen san 2024 moritani de ye mali senbɔ a tulo na a kɛra eliminatɔriw tile filanan a na laban taganikasegin kɛnɛ kan tagali la hakilinajigina moritani ye se sɔrɔ celu kelen mali kan kanankolo ko segini na bamakɔ ɲɔgɔndan kɛra filani bin ne ye simasesi la kanankolo fan fila bɛ fɛ voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure kalaseli don